niwe mwezi wa halal kwa wali yostahil kufunga mchana kutwa. Kwa miezi tumesubiri sana usiku mchana, leo umefika. Alailatul Qadir naisubiri nisije ikosa. Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan wetu mgeni. Ramadhan, Ramadhan, natamam usishe mapema. Na hili kumi la kwanza tufanye ibada tupate rehema. Ramadhan imeshushwa Qur'an, ukisikiliza utazidi iman. Alailatul Qadir naisubiri nisije ikosa. Ramadhan, Ramadhan wetu mgeni. Ramadhan, Ramadhan, natamam usishe mapema.
Natamani usishe mapema.